umutanga w'amya wabimburi abandi mwiburanisha ryano ni yarindi w'umutekano yumvikanaga mu majwi yahinduye kugira ngo atamenyekana Jean kwagira mu ngutamuheruka yahawe umwanya wo kujya kumureba mu cyumba bari bamushyizemo uyu mutanga w'amya yahawe izina rya DGB aratinya ko ubuhamya bwe bwazamugira ingaruka yavuze ko aturanye na Twagiramungu kandi badikaniza amasambu yabo DGB avuga ko yabonye Twagiramungu ayoboye igitero cyateye ku muturage Nzamurambaho yavuze ko igitero cyagabwe kwa mukuru we cyarimo nk'abantu bagera muri 200 uyu mutangabuhamya nawe wagize uruhare muri genocide akirega gasaba imbabazi nta kibazo Twagiramungu yamubajije urukiko rwongeye kubwira Twagiramungu ko afata urubanza rwe mirenembwe yibwira ko goroheje rwamubwiye ko igihe abonye umutangabuhamya yagombye gukoresha nyuma y'irwa akamubaza ibibazo n'urukiko rukamenya uko byagenze rwamubwiye ko agira icyabaza ari uburenganzira bwe uyu mutangabuhamya abwira urukiko ko mu gitero cyo kwa Nzamurambaho Twagira Yezu yabwira bwawe yari ayoboye gusohora inzoka mu nzu bakazica byanaba ngombwa n'umuryango wa Nzamurambaho bakawica amagambo atavuze abazwa mu nyandiko mvugo ye avuga ko mu kubazwa hari byinshi yagiye yibagirwa uyu David yabwira urukiko ko Twagiramungu ashaka kuyobya urukiko yamukanguye kwemera icyaha agasaba imbabazi umucamanza ukuriye inteko iburanisha yabwiye umutangabuhamya ko asubiza ibyo bamubaza mwibutsa ko ibyo gusaba imbabazi atari bireba kuri Matias singira inshuti watangiye ubuhamya bwe mu ruhame yemeje ko yajyanaga na Twagiramungu mu bitero byahitanye abatutsi imbazi ku Gikongoro nicyo kimwe na Auguste Karangwa nawe washinje Twagiramungu ko bari kumwe mu bitero uyavuga ko uregwa yabwiraga abo bari kumwe ko abatutsi bagomba kwicwa kuko na perezida wa Juvenal Habyarimana yari yapfuye nk'uko bigaragara mu nyandiko mvugo ze mu rukiko nawe yahakanye aya magambo naho kubireba Daniel Karegeya we afungiwe ibyaha bya genocide ku gihano cya Burundu urukiko rwamufashe nk'umutangamakuru ntiyanarahiriye amakuru yatanze ubushinjacyaha bwamuhamagaje ku rutonde rw'abashinja ageze mu rukiko arashinjura avuga ko mu gace k'iwabo imbazi genocide yabaye ahari irangira atahavuye yahakanye uruhare urwo ari rwo rwose Twagiramungu akekwaho muri genocide yavuze ko baturanye hafi inzu ku yindi ku makuru agaragara mu nyandiko mvugo yakoreshejwe mu nzego zabanje Karegeya yavuze ko atayemera yavuze ko mu bugenzacyaha atari imbere y'urukiko yavuze ko amakuru yo mu nzego zabanje zamwandikiye uko atabivuze yavuze ko ubugenzacyaha bwamubajije mu gihe cy'umugoroba hari muri gereza ntibwamuha inyandiko ngo ayisome mbere yo kuyisinya urukiko rwamwibanzeho rumuhata ibibazo rugamije kumenya niba ariwe wasinye inyandiko mvugo ye yavuze ko aho yagiye anyura bamubaza bamukoreraga iyicarubozo kugera aho bamuca ukuboko yavuze ko izo nyandiko mvugo yakunze kuzisinya bishingiye ku bwoba yabaga afite bitewe n'ibyari byaramubayeho avuga ko yasinyaga izo nyandiko mvugo yizigamiye ukuri yemera zavugira imbere y'umucamanza uruhande rw'uregwa rwatunguwe no kuba umutangamakuru yashinjuye kandi yari ku rutonde rw'abashinja rwirinze kugira ikibazo rumubaza abumvitswe hafi ya bose barahurira ku kita rusange ko bemera uruhare rwabo muri genocide barashinja ariko bakumvikana mu mvugo mu rukiko zitandukanye n'ibikubiye mu nyandiko mvugo zabo bwana Jean Twagiramungu arerwa icyaha cya genocide ubushinjacyaha mukeka ko yagikoreye mu byahoze ari komine ya Rukondo na Karama mu cyari perefegitura ya Gikongo mu karere ka Nyamagabe ya none mu majyepfo y'igihugu yahoze ari umwarimu ikaduha icyaha aragihakana mu mwaka w'2017 bw'igihugu cy'Ubudage cyamwoherejwe kuburanira mu Rwanda hagati aho niba nta gihindutse iburanisha rizakomeza ku itariki ya 20 z'uku kwezi Echo Jerusalem y'Amerika inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.